Yohane Suboni bae na onidi na onno na adasa se ode honhom boni na ye adwuma na onipa ba no so bae ono de na odidi na onno non so adasa se oyoko winseni emre na wie du se wona wo som onyankopon no obesom no honhom ene no kware mu seni no anane yeye no sana juda muja tanso maye no baye ni awa suno ontie ni honhom no kachere asafora
You're wanting to want you.